mente na ba masaye sana fukwe sana bete bona moto ba kunjuka sana kare ileza papa papa ba konfoke bongo na ye a mente meke ukasla zoto boko notero danielu za wati boni konanga choisi mada
wakati sina lolote. Labda wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo wanapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo yanafanya usile. Watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumilie, kinitema itakuwa nasari, tanipa na jali kipenzi. Tumetoka mbali mazoea na usho kwa maua.
Mazakale, sangulo mapepe kale.
Kizamani, kutoa kadi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakwarua. Fundi kitandani, soma gumbo kujikamua. Unafika ndani, uja Thomas unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati. Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Piga chabo geto, kono na deto. Jei na kapeto, majei na mobeto.
Iso ni sama za kale. Sambulo mapepe kale.
Mboli ngondo mbolo, wanga chikolo kolo. Na magi ya kandoro, simba wa moro koro.
Tanis pati shkari kuru kabisa. Ivi upapi embi doko latifa. Babu tale wapi paka misifa. Squeezy pati ya tuenda kiki bisa. Mpira na pele, tanu na nyerere. Achangedere.
nyumba weke shima ba. Eti lazimishe aliyekukata. Sabuni kicherema,
silipendwa.
Mabanda ya sinema,
silipendwa.
Kikumba na mlema,
silipendwa.
Diamond na wema,
silipendwa. Izo ni zama za kale,
za zamani.
Sambulo mepepe kame,
kale yo.
Magina sogi rogi,
silipendwa.
Chanali analogi,
silipendwa.
Ubiza saibogi,
silipendwa.
Pandame anodi,
silipendwa.
Unani bipungu pigie umeweka voti. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena, una madada wenye majina, acheni visa. Unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina, ochi za kwa zima. Tena na betina, bashite kwa jima.
Izo ni zama za kame,
za zama.
Samulo mapepe kane,
la la la.
Tabachani
silipendwa,
TV kwa jirani
silipendwa,
Adira ifani
silipendwa,
Sari haifani
silipendwa.
Pia nini kunichunguza naishi wapi
silipendwa,
nala chapati kwa maini ya umaka
silipendwa,
utakunikalia chini unakamati. Oh ya Rabbi masikini kunizeaki. Mafangala
silipendwa,
kifanki kajala
silipendwa,
unyembo na nyangala
silipendwa,
lukufu mkandala
silipendwa.
Feni nividomo domo tutupia netunguli, kisa pesa za mbogo usimu wa makufu.
Ah,
bongo mani yondo
silipendwa,
sikinde usondo
silipendwa,
magari ya udongo
silipendwa,
abu walo yondo silipendwa.
Izo ni zama za kazi
ni zumaga sana.
Sambulo mapepe kale
kichoko
silipendwa,
wakina mani doja
silipendwa,
wakina iogo
silipendwa,
wakina tukogo
silipendwa.
FBM siba ukiona buli unataka kupagawa, tulale makundi makundi kuopopa popopawa. Suena nitampata wapi
silipendwa,
suena wazile nyakati
silipendwa.
Ujifanya mapanga zuna eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Amini dada
silipendwa,
uno ya echi baba
silipendwa,
domo chai jabu
silipendwa,
jeso ya kibaba baba
silipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa,
hizi zama za Magufuli siza jakaya
silipendwa,
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa,
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa.
Mwago mchungu Mr. Bini wakibambo, wale wasamiaji wa Benini wasewa hambo, ipiyo kwa vibeja mingi, wa mambo jambo, wabete na muamorini, mitana rambo. Nanda mjela jela,
silipendwa.
Kidali kongolela,
silipendwa.
Masi na zembwela,
silipendwa.
Jumane chana pela,
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sambulo mapepe kale, Kamanda Dasmunda,
silipendwa.
Kalumanzira ndumba,
silipendwa.
Sibusta dole kumba,
silipendwa.
Johari naka numba,
silipendwa.
Wasazi
yani bagata da muje fok mi lauto pidia kusa moram re yoko ado tesi ja pasa wono te men no mo mane wonder ma be girl ma sama karinya
fire, 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 fire. Shawty want $1 million. Stay back a wire, wire. Tell me to undercover, my girl. He say all our friends, leave me la vida loca. If only me, my lover. Kosio, shuku sheka, aya shumeka, Caroline save your drama. I don't need it, for it's up for proud. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there. When you boy, they hunger. I gon' die for you. Oh, but you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, no me say. If you say, make a put one up for fire. Fire, fire, fire. I go go up for fire. You know me say. If you say, make a put one like for fire. Fire, fire, fire. I go go like for fire.
Give me love, make a love.
Another man picking.